aha turi ni kuri stade de l'unité iherereye mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ubuyobozi bwa M23 bwakoreye ibirori byo kwerekana ku mugaragaro abayobozi bashya bazayobora ibice AFC M23 yamaze kwigarurira. Umubare munini w'abaturage bari bitabiriye iki gikorwa, cyane ko byari byatangajwe ko nta kazi gakorwa mu masaha ya mu gitondo kuri uyu munsi. Ahagana saa yine n'igice nibwo umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 bwana Corneille Nangayebulo yageze kuri stade ari kumwe n'abayobozi batandukanye ba M23. Hari icyo yasabye cy'ibanze:
tunataka unite, tunataka vivre ensemble,
ukeneye kubaho mu bumwe kugira ngo twubake igihugu cyacu. Tugomba gushyira hamwe tukubaka igisirikare cyiza gifite discipline, kandi ibyo byose tugomba kubigeraho vuba na bwangu dufatanyije namwe abaturage. Mu bayobozi bashya batangajwe harimo uzayobora intara ya Kivu ya Ruguru bwana Bahati Musanga Joseph, uzwi nka Erasto Bahati, usanzwe ari umujyanama wihariye wa Generali Sultani Makenga uyobora igisirikare cy'umutwe wa M23. Uyu yongerejwe n'abandi babiri barimo Willy Manzingarambe wari usanzwe ari umuyobozi wa diaspora ya AFC M23. Uyu akaba ari umuyobozi w'intara wungirije ushinzwe politiki, imiyoborere n'ubutabera. Undi ni Amani Bahati Shadrack, umuyobozi wungirije ushinzwe icungamutungo n'ibikorwa by'amajyambere. Uretse abo, hashyizweho kandi n'abayobozi b'umujyi wa Goma barimo umuyobozi w'umujyi, abayobozi ba komine ebyiri arizo Karisimbi na Goma. Muri ibi birori hashyizweho kandi n'abayobozi ba teritwari za Masisi, Nyiragongo ndetse na komine ya Kirumba, agace ko muri teritwari ya Lubero ubu kigaruriwe na M23. Bwana Corneille Nanga yatangaje ko kuva mu ntangiriro z'icyumweru gitaha inzego za leta uko zakabaye zigomba gutangira akazi. Amashuri y'inshuke, abanza, ayisumbuye ndetse na za kaminuza nabyo bigomba gutangira vuba na bwangu mu cyumweru gitaha nk'uko byemejwe n'uyu muyobozi. Nyuma y'uko aba bayobozi bashya berekanywe imbere y'abaturage, bahise berekeza ku byicaro bikuru by'intara ya Kivu ya Ruguru, aho buri wese yeretswe ibiro bye. Aha na hari hasanzwe habarizwa ibiro bya guverineri wa Kivu ya Ruguru. Twabonye umwanya wo kuvugana n'abaturage bari bitabiriye ibirori, batubwira ibyo biteze.
Tunapenda amani ya kwanza, naingilia batu sana na kubaka bya vile.
Icyo dukeneye ubu kurusha ibindi ni amahoro arambye. Abagore twafashwe ku ngufu, abandi bahura n'ibikorwa bibi bitandukanye. Ibyo ntidushaka kongera kubibona. Icyo dusaba abayobozi bashya ni uko batugarurira umutekano. Kuba M23 ishyizeho abayobozi bashya ni igikorwa cyiza cyane. Njyewe ngiteye inkunga, ariko badushakira umutekano urambye. Kwizera neza ko bazi ibi twanyuzemo kugeza ubwo bageze ahangaha. Ubu buyobozi bushya bushyizweho nyuma y'iminsi mike gusa umukuru w'igihugu wa Kongo nawe ashyizeho umuyobozi w'intara wa gisirikare General Somo Kakule. Ni mu birori byabereye mu mujyi wa Beni nyuma y'uko M23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Goma ari wo murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Ruguru. Jimmy Shukrani Bakomera, Ijwi rya Amerika, i Goma.
Thank you.